waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa warkii maanta oo ah Isniin bisha Diseembarna ay tahay 9 sanadka 2019. maamulayaasha dabdamiska gobolka New South Wales ayaa isu diyaarinaya xaalad aad u daran berrito oo talaada ah, iyadoo shaqaaluhu ay la dagaalamayaan hadda 41 dabab aan weli la xakamayn. Cimilo kulayl iyo qalayl ah ayaa la saadaalinayaa berrito iyo dhammaadka asbuuca soo socda, taasoo keentay in digniin loo jeediyo shacabka reer Sydney oo la leeyahay waa inay digtoonaadaan. Adeega dabdamiska baadiyaha ee gobolka New South Wales ayaa sheegay in gebi ahaanba la mamnuucayo in dab laga shido goobo bannaan, laga soo bilaabo xeebaha koonfureed ilaa Hunter Region iyo weliba ilaa xadka Queensland. Madaxa dabdamiska miyiga Shane Fitzsimmons ayaa sheegay in cimilada la saadaalinayo ay tahay mid walaac leh, ayna maalmaha soo socota caqabado badan keeni doonto. 86 dababa ayaa ka gubanaya dhammaan gobolka New South Wales. Dhanka kalena, wiil dhalinyaraha ayaa lagu soo oogay dacwo ah inuu si ula kac ah dab uga daaray waqooyiga gobolka Tasmania dhammaadkii asbuucii lasoo dhaafay. Dabkan oo ka kacay goobta la yiraahdo Hadsbeen, koonfurta magaalada Launceston, axaddii ayaa markiiba la damiyey kadib markii loo yeeray dabdamiska. Booliska ayaa uga digay wiilkan oo 15 jir ah khatarta ay leedahay in dab la daaro iyadoo lagu jiro xaaladda cimilo aad u qalalan. Gobolka Victoriana waxa uu wajahayaa mamnuucid dab in laga shido gobolka oo dhan, iyadoo la gaaray waqtigii rasmiga ahaa ee uu bilaabin jiray xilliga dabku. Xaraaradda ayaa gaari doonta, baa la yiri, in ka badan 40 degree maanta oo Isniina, gaar ahaan marka la eego waqooyi galbeedka gobolka Victoria. Maamulayaasha adeegyada degdega ayaa ku boorinaya shacabka reer Victoria inay taxadar muujiyaan, iyagoo intaa ku daray in dabku bilaaban karo iyadoo wax digniina aysan jirin. Wax dab ah lagama shidi karo ayaa la yiri goob furan ama bannaan ah gobolka oo dhan. Hogaamiyaha xisbiga Labour-ka ee mucaaradka Anthony Albanese ayaa taageero buuxda u muujiyey shirkadaha dhoofiya dhuxusha la qodo. Hadalkan ayuu jeediyey isagoo booqasho ay uga bilaabatay deegaanka fogfog ee gobolka Queensland. Mr. Albanese ayaa ku booriyey shacabka Australia inay sii wadaan macdan qodida iyo weliba dhoofinta dhuxul dhagaxa, sidoo kalena ay yeeshaan, ayuu yiri, siyaasado isbeddel cimilo oo hagaagsan. Wuxuu sheegay in haddii Australia ay joojiso dhoofinta dhuxusha, aysan taasi yareyn doonin baahida loo qabo dalalka gatana ay meel kale ka soo iibsanayaan. In reer Queensland ah oo lagu eedeeyey inuu u soo dagaalamay kooxaha argagixisada ayaa la horkeenay maxkamad ku taala magaalada Adelaide maanta oo Isniina. Agi Magjasi oo laga soo tarxiiray dalka Turkiga ayay dacwad ogeyaashu codsanayaan in loo wareejiyo gobolka Queensland si halkaasi maxkamad loogu saaro. Eedeysanahan ayaan codsan in damaanad lagu sii daayo, sidoo kalena ma uusan ka doodin in Queensland loo wareejiyo. Maamulayaasha Turkiga ayaa sheegay in Ajasi uu ka mid ahaa 21 dagaalamayaal dhowaan lagu qabtay waqooyiga Suuriya. Warbixin cusub ayaa muujinaysa in dhalinyarada Australia ee ay ku adkaatay inay shaqo helaan ay tahay inay ka fakaraan in shaqooyin ay ka raadsadaan hay-adaha dadka xanaaneeya. Hay-adda Brotherhood of St. Lawrence ayaa u aragtay in hay-adaha xanaaneynta dadka waaweyn iyo kuwa naafada ay yihiin meelaha shaqaalaha looga baahan doono mustaqbalka, iyadoo la filayo in shaqaale gaaraya 82,500 laga abuuri doono sanadka 2023. Tan ayaa imanaysa iyadoo shaqala'aanta dhalinyarada ee dalka oo dhan ay gaartay 12% tiradaas oo la mida, baa la yiri, tii 2009 markii laga soo kabsanayay hoos u dhici dhaqaale ee loo bixiyey GFC-ga. Gobollada South Australia, Tasmania, West Australia iyo Queensland ayaa dhammaantood shaqala'aanta dhalinyaradu ay gaartay ama ka badan tahay 14%. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sanadka ku dhammaysanaya isagoo taageero badan haysta kadib markii cod aruurintii ugu dambeysay lagu sheegay in isbahaysigu ay hoggaaminayaan xisbiga Labour-ka marka la eego cod aruurintaasi. Cod aruurintii u dambeysay ee ay sameyso shirkadda Newsbowl loo yaqaano ee sanadkan laguna daabacay joornaalka The Australian ayaa muujinaya in isbahaysigu uu ku hoggaaminayo Labour-ka 52.48%. marka la eego xisbiga ay dadku door bidayaan markay noqoto xisbiga ay codkooda koowaad siin lahaayeen isbahaysiga ayaa helay 42% halka Labour-ku helay 38% saadaasha hawada Brito oo talaada magaalada Beedweyne cadceed 34 baa la filayaa inay gaarto Adelaide waa daruuro marka dambe qaaday 26 Melbourne waa daruuro sidoo kale 19 digrii halka Sydney sidoo kale ay tahay oo laakiin 36 digrii ay gaarayso magaalada Brisbane waxay inta badan noqonaysaa baliir cadceed iyo 32 digrii intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa warkeenna maanta oo isniina bisha December ay tahay sagaal waa Hassan Jama oo ilaa tasoo nabadgelyo
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Somali